Umejua kuniliza mwenzio, kisirani umenipa mkeo, mtungoni umenitinga papio, shingoni umenifika mwenzio. Umefika jea pa awaisha kakukamata, hivi kumbe penzi lako sio poa. It's okay, I won't be lonely. Nakupa kibuti ukome, na namba usome. Hey, it's okay.
Hatukujui, hatukutambui.
Ziba pengo dogo mdogo ntaseto, kisha funga mifungo hapa unachako. Look what you've done to mimi leo, mimi leo kichwa kimeniwaka, mimi leo, mimi leo. Mchuzi kwa bakuli oga,
hey oga,
apita eti sifuri oga,
hey oga.
Umenifanya nini koki koki, oh yeah. Kumbe unanisokota, unanifunga koki mota.
Hatukujui, hatukutambui.